ñamdi sappo e jeenayi e silmaji capanɗe tati ɗo e haalirde RFI Fulfulde hettiyankoɓe tedduɓe bisimilla moon e kabaruji ɗi.
Boliba
mi salmini moon heeɗiɓe tedduɓe ñande nogase ɗiɗi lewru jeego ɓoyru feƴƴuɗo o FNDC haytino sappongo heɓluno e nantinde dartingol mum fodde yontere gam daraade e jewteɗe yimɓe diine e hoorejo jagoɗɗo Mohamed Biavogui namniɗe o happu ko alkames ɓennuɗo huɓɓi société civile erima leyɗe adunoir ha e CDAO gam ɓe mbawa heñoraade laamu feddewu ngu beele guine ne arta e lawol Mamadou Biloba kalfinaɗo mo ɓodiral ngal sactiɗi konguɗi to joɗorde FNDC kettoɗen e fanno haala Aicha Sow.
Après cette trêve, la coordination nationale du FNDC constate
caggal ngol dartingol fodde yontere goomu FNDC ƴewtindima tawi hay jaɓɓal gotal nawowal yeeso fowaka gam wattude laamu fodde ngu e lawol beele guine ne arta eko ɓuuri yawde e juuɗe siwileɓe. Ko ɗum saabi FNDC ne ñaagi CDAO rentoɓe jangoto Accra nde namdoto CNRD udditgol jewte hakkunde CNRD yimɓe dawrugol e société civile e ballitgol CDAO. Lelnugol happu kanɗo e nanodiraɗo mo laamu fadde ngu ɓuuri lebbi jeegom ɗi CNRD suuɓi e yiyande mum tan. Ɗoftogol haqqeji e wellitare ko wayno jogade ndimagu seppude eno nanodire genɗi diwanuji e windere yankoji guine lelniri ni. Wadde koko hani e yiyande amen CDAO ardo ɗen jewte gam darade eno laamu ngu artiri e juuɗe civil rewde e sungoji laɓtuɗi kolniɗi.
L'organisation inclusive d'élection libre et transparente
ko noon ko fati e jonde CDAO yuɓɓintede jangoto Accra gam yewtude alhaali Burkina Mali e Guine nelaɗo CDAO to Burkina Faso no tawe to Wagadougou Guila Hanki e o aset noon Mahamoudou Issifou yewtidi e hoorejo Burkina Faso Paul Henri Sandawago Dami Ba Aljuma Hanki o yendirin e hoorejo jagorɗo leydi ndi kam e cate mawɗe leydi ndi o holliti wonde o nani koɓe kaali ko fati alhaali Burkina Faso hollide tan jewteɗe ma wallita CDAO e pellitimoɓe ɓoti ƴettude e jonde mabɓe waɗore to Accra ko fati e alhaali ɗe leyɗele to Burkina Faso. Ha joni jihandiyankoɓe mbayli jaɓɓal e sifa no mbaɗirta janguji mumen ni ñande alarba nde subak law ɓe duppi ɓe bonni pont jokkodirɗo diwal sahali ko heddi e leydi ndi ko ɗum addani hilifaɓe duuri dillude. Kettoɗen hen Yaya Diko hoorejo goomu kumpital CIDC catal sena e fando haal Amasise.
Ko haɓɓodi e pont meɗen pellinaɗo dow lawol Wagadougou yaade doori ɗo en andi kewo ɗum haynaki en nonni saabu hile kewɗe na kollitanno dow laami meɗen keno andi ke pont ji ɗi yo nokkuji noon e ndarede e hilnede nonni saabu eɗen andi jiɗɗo bonnina lawol fuu ɗi pont ji na mbawi e bonnede ko yaawi tawe haɗa himɓe yaade hakkunde Wagadougou noon e doori. En jiiɗi ke bononda majjum o waran bonnina ko heewi saabu himɓe kepta jeeha Wagadougou kepta dufa hannden nanna guineji jewɗi nannede le gallure doori ɗo e ko haɓɓodi e ndewgu muɗum yaade saabu guineji jaata garta himɓe jaata garta mobinaji jaata garta nemaji e cafaji ko heewi fuu e Wagadougou ittete ko na wadde le ndewgu meɗen Sahel ɗo. E jonin o ko ñaguete fou ala soñana laamu ndara no moƴƴiniri ɗum ko yaawi noon saabu ɗe nokkuji yo tilsuɗe noon e haybede fa wooɗa saabu so ɗi ngala fuu lawol wala so lawol wala du fa hannde ɗen andi ke nema waran tiiɗa fa hannde hunge heɓede le région meɗen Sahel ɗo e doori e piilol muɗum fuu jonle ɗum yo warwan ko torra gurdam himɓe noon le gure meɗen e galle meɗen ɗe kalɗen haala muɗum en ɗe ndewgu Sahel fu noon.
Coftal ɓalli ko handi jamma kawgel fukkoyngel Afrique e bangi reɓi fuɗɗoto to Maroc e puttital gudditowal ngel kawgel ko Maroc jaɓɓoto Burkina Faso Toraba sanga yamde e nogas fawi silmaji capanɗe tati. Noon kabriji bowal Afrique ende yimɓe nogasi joyi maasi pittali mumen e diller leydi wande alkamisa to funnangire o ende ko abboto e yimɓe capanɗe nayyi nana majji jiitaka taw ko nguɓe to hesgo laamu ngu e konu ngu mo lawɗin hande. Ko noonne kadi to Iran yimɓe joyi maayi temedde woɓɓe ganyima caggal diller leydi wande hande subak to worgo Iran bonandeji mawɗi kadi teskama hen heediɓe tedduɓe ko ɗum tonngunoɗen e kabaruji ɗum noon joni onon mbawi hettade yewtere meɗon ko mbiɗon Allah jarama on jarama.